SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan kuwa degan labada gobol ee ugu waaweyn ee New South Wales iyo Victoria ayaa la sheegay inay qaadacayaan xaflad markaasi ama casho afura oo sanad walba ay sameeyaan premierada labada gobol oo la yiraahdo premieres iftar dinner. Sheekh Ciise Muuse waxa uu ka tirsan yahay culimada waaweyn sidoo kale xubinka golaha imaamada qaran ee dalkan Australia. Waxaan weydiiyey bal waxa uu ka og yahay arintan la sheegay in ururada muslimiinta ay qaadacayaan iftar dinnerka. Waxaan u yiri
runtii waxaan arintaas last few days ka soo baxday maalmihii dhowaa, marka waxa weeye runtii arin laga xumaado waxa weeye in nimankan la xasuuqayo ay dowladdu waxba ka oran weyday. Hadday kolleyba dowladaha state-ka ah wax badan kuma laha arinta siyaasadda dibadda ah, inkastoo kuwa dowladda federaalka ah ay xiriir la leeyihiin siyaasadda dibadda, laakiin dowladaha gobollada jooga waxba siyaasadda dibadda kuma laha. Calaa kulli xal, waxa weeye arintan arin dadku ka xumaadeen, dadka muslimiinta ah ee magaaladan jooga Melbourne aad baa looga xumaaday sida loo galay falastiiniinta haddana lagu wado. Marka waxay goosteen ururada islaamka ah, waxay goosteen inaan la tegin rabadaanka markii afur la qabanayo ama wasaaradda horticulturalka iyo midda xafiiska premierka iyo meelahaasa laga qaban qaabiyaa afurida dadka muslimiinta ah, laakiin sanadkan waa la diiday. Waxaa la yiri tegi mayno, imaan mayno, sababtoo ah waxa weeye sidaan anagu rabnay ama sidaan anagu jeclayn idinka weynay, marka waxba ma imaanayno. Sidaasaa loogu baaqay.
Waa garta marka xafladan premieres iftar dinner la yiraahdo, adigu hore ma uga qayb gashay, maxayse muhiim u ahaan jirtay?
Muhiim aniga waxa igu dambeysay runtii beysa aniga mar uu sameeyey premierkii hore oo Andrews ayaa sameeyey, kaasa aniga igu dambeysan tagay. Marka waa un afurida dadka la afurinayo waa un is arag, dadku is arkaan oo naga nala jirtaan iyo naga hadhow haddii doorasho timaado iyo naga nala socotaan, waa language hoose oo sidaas laisu dhiibayo ayuu ahaa. Laakiin wax kale laguma dareynin, yani afurda dadka la afurinayo wax kale lama jirin, waa intaa keliya ahayd. Dhinacaynaa tahay weli ma arkin afurid qolooyinkan kale oo liberaalka ah ay dhiibeen laftigooda. Sanooyin hore mar dhiibeen ma badnayn, dadku ma tegi jirin, iyaguna uma yeeri jirin marka. Laakiin qoladan laborka ah ayaa loo tegtegi jiro, dadku u yeeri jiray.
Waa gartay marka Sheekh Ciise, miyaan la dhihi karin xafladahaasoo kale waa mid ay dowladdu ku qirayso dadka dhaqamada kala duwan, in bulshada reer Victoria ay ku jiraan dad badan oo muslimiina, marka maadaama ramadaantoodu lagu jiro inay ka qayb qaataan oo isu tagaan, marka soo dhaweyn dadka muslimiinta lagu soo dhaweynayo maan loo turjuman karin?
Runtii sidaas way u muuqatay markii hore, way u muuqatay arintan haddayna jirin oo arintan falastiiniinta lagu hayo haddayna jirin, xaalku sidaas u ahaan jiray. La soo dhaweyn jir muslimiinta, waxaasataan adin samaynaynaa, wasiirada lala sheekaysan jiray, waxaasaan soo wadnaa, kaasaan yeelaynaa, yacni xiriir fiican baa jiray. Laakiin arintan haddee Australiana kama bixi karto runtii, Maraykan meeluu maray kama khilaafi karto, sababtoo Maraykana nimankan la jira oo falastiiniinta waxyeelaya. Marka way ku qasban yihiin dadka halkan jooga. Laakiin annagoo muslimiin ahaan waxaan dhihi may annaga wax nagu qasab ah ma jiraan, waa diideynaa. Markaan hadda misaal ugu dambeeya waxa weeye daraad axaddii, maantay waa arbacaha axad, hadda u dambeysay saddex isho kahor, masaajidada waxaa laga furay open day mosque ayaa masaajidada ka jiray in la sameeyo. Masaajidada oo dhan lama tegin, intaan anigu maqlay kolleyba lama tegin, sababtoo nimankii tegi lahaa waxaa loo sheegaa liyada su-aalaada idin weydiinana haddaad timaadaan oo falastiin iyo ku saabsan, waa iska hareen, ma fiirsan karaan iyago laftigooda meel ceeb lagu dhigaayo, ma rabaan inay yimaadaan. Marka hal nin keliya yimi anaga masaajidkan aniga jooga, hal nin ay yimi, ninkaasna waa nin waxaa la yidhi falastiininta taageeran waxba u diidin, oo inkastoo de gobolkan uu yahay oo federaal uun ahayn. Marka sidaasay waxu socdaan runtii.
Waa garta marka hadda intaad og tahay yaa ku baaqaya in aan xafladan iftaar dinarka ee premierka la aadin, dadkuse ama ururada muslimiinta ma waxay leeyihiin xaflada yaanba la qaban, mise ha la qabta hadii la rabay kaliya la tegin?
Maya waxay leeyihiin haddii naloo yeero oo la yidhaahdo afur baan idin samaynaynaa maalin hebel maalin hebel, yaan la tegin. Waxaa jira nin hadda ku jira nimankaas oo ololaha kow ka ah oo la yidhaahdo my center, nin haysta, wuxuu yiri qofkii ka qayb gala liis madow ayaan gelinaynaa. Qof walba marka gadaal buu u hakaday, waa laga haray. Ma u malaynayo in rawdaankan ay arrintaas ay dhici karto. Iman badan baa ka hadlay oo sidaas ku baaqaya inaan la tegin oo la joojiyo.
Waa garta. Ugu dambeynta marka Sheekh Ciise, arrintan dabcan bulshada reer Victoria ama reer Australia aad baa loogu kala qaybsan yahay arrintan Falastiin, muslimiintu Falastiin iyo dhibaatada aad sheegtay in lagu hayay taageersan yihiin dad badan oo Australiana ama yuhuud ka soo jeedo, iyaguna Israa'iil iyo tallaabada ay qaadaysa taageersan baa jira. Marka arrintan hadda in laga baaqdo xafladaasu wax mau dhimaysaabay kula tahay bulsha suhaynta bulshada reer Victoria ee kala diimaha kala duwan haysta?
Runtii wax waa u dhimaysaa, laakiin wax soconaya oo joogto ah ma aha, wax joogta noqonaya ma aha. Waa uun muddada hadda lagu jiro iyo inta arrinta ay dhinacu dhacayso, yani xabad joojin la sameynayo oo wax lakala dadka lakala gurayo. Waxaan umaleynaa intaasay ku eg tahay, intaasay ku eg tahay. Deedteeda kale, dadku waxay afka ku hayaan doorasho soo socota, doorashaa soo socota, aqaan sanadkan soo socda iyo kan ku xiga inuu yahay ma xasuusto aniga, doorashada maaqan ma 2022. Marka waxay leeyihin kaas aan ku aarsanno, oo nimankan hadda meel walbaba noo sidaas noo galay aan yacni ka leexanno oon aadno xisbiyada yaryar iyo meelo kale amarno, waa fikrad socota wey haddeer. Marka way soo kobcaysaa muddo yar kabacdaa kobci doontaa fikraddaas, waa laga doorashadaasaa la kala garan doonaa sida marka laga yeelo arrintan.
Kaasina waxau ahaa Sheekh Ciise Muuse oo ka hadlayay bulshooyinka muslimiinta ee gobollada New South Wales iyo Victoria oo markaasi qaadacaya iftaar dinar sanad walba la qabto inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.